Oh my jojojo, my baby she looks too fine. I like your dress, your design. I swear before God you too fine. Embe do do do, limelala mchangan. Wani tuliza mawazo, wani poza na juisi ya maini. Yeah, yeah, yeah.
Wengine so need for your love, si yo need for your love. Wengine so need for your love, I swear baby. Eze, uko moyo ni for your love, for your need for your love, uko moyo ni for your love.
Omo eze,
ale, mtanga ikasana,
abe,
anaitikiaga yu,
abe,
nikimuitaga imo.
Ade,
mtanga ikasana,
abe,
anaitikiaga yu,
abe,
nikimuitaga imo. Kwake ya mnimoi peke, only you peke. Moyo nuko peke. Let me sing for you.
I like you baby.
Omo jeje,
I like you baby.
I love you baby.
I like you baby.
Nimefungua lebo na yendo festival ni nimemsaini. Goma tebo kwa tebo, vijicho vya wanga tumevibaini. Aona mida kwela nshushe farai. Ifanye iwe ndefu kama swala ya tarawe. Onawe unanilipa kabla ya tare. Miakili ya chuu bado mchanga sijabale. Onawe
ade,
mtanga ikasana,
abe,
anaitikiaga yu,
abe,
nikimuitaga imu. Kwake ya mnimoi mtanga ikasana, anaitikiaga yu, nikimuitaga imu. Kwake ya mnimoi,
I like you.